city. Nenda mbaka wimara Sara city. Bena kinyozi kiva ukita wasiki. Bena kinyozi kiva ukita wasiki.
Wami hulao sinikano vye?
Thank you.
manene ngalegosia mwingi. Ende ina kwe ya ngubwe. Mzioka Mandela, usia Kenya, shauri ya Mungu. Chocolate.